yande joni tori minta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde alla e batte kippitande no wonno duudir ele commune mo anzur heedoyde e leydi mali dun saabi himbe je hewben tan no dilla wuroji mudun en wartu don en tila beeri e jonde en nanan ko dun saabi hono dilli mabbe du enda nonni subaka hande do galdu nyemey wadama patu filla hokkobe habaruji fedde wi'etende ciudi kokkol kabaruji democracy e sahel dum wonno madama djum kandu en nanan dum dun saabi altinere fo en ngadda filla ko ndorto sariyaji e kulantali ko nande mudum hande en nana siddi ko Musa latir kanyum woni horejo dental pelle daraninde yitugula ke sukabe ko halti himbe do filla ko ndarto hono nafa kadi ko sukabe hani hokkede dum wonno ko faar jondu ko nani ko lati ko kibaruji mebe ko djanyalle e modon min Soumana Amadou janganto habaruji di fulfulde lay commune rurale mo Anzourou wana hedode leydi Mali himbe je en tonno doggono dilla wardo nan tila beeri dondo Allah e faande ni himbe je joggibe kabbore wardo nan do hippitobe kippitande ko non non heewa sanne ba ko tawadu ko nani horebe wi'i be jodo no kuje mabbe hadaybe be dilli nan ko fande mi Boubacar Oumarou yibe kambe wardo tila beeri be ko be kali
matakan harko te
no fi on wadiri ko nimbe peroy warde do e jidam fabani woni min kebay ko bibbe bombe be ngari ziban gadabo e koti be koni non e wide neddo fu wurti na be mbaridi wadi ko watta nimbe jeego ma jeddo be le ciudi be tawi dun en be mbari gam min mi janano min kebanno faabede amma dun hebaaki min jodo don min jamrayem
isinigi yadda
mi so gabonde ge fi on kam uri sembe ami ko hikkani kam uri nawude mi gan rawani be gattimi min jobi jangal gada mum be garti e dillidi dabaji ami fu be bari himbe joni be buli jeli ami ko be gadi dundu hegaaki dume be bi himbe jodo nyama minen kay min gala mi dam pamana fuy dar majju
paman kam mona hawgoto
lawgol governor hojani wiyana nyamduji amin e kaddule amin amma na wadi fu hitande hikkande tilaberi do ni min jotto
o cakañu kan wonno hono fedde hokkor habaruji hono ko pelle ballitoje gonno gada lebbitate be burtina kibaruji mabbe debbe burtina ko chapantati go lewru masdubina noga e go holli wiide ke der regionji leni men Niger kew tawla ma saddar mar Ali Abdul Mumin Nyalli firtini en dum e fulfulte
region maradi dalila rafike jero hakkilo fukkingo e kippita kiji gonadi no gade balle de enden ni waddi ko loktoroje hande gala no gada golle mum en no haniri jangirde gondu mabbi hitane dubi ujunaji e sappo e jenay yade hitane dubi ujunaji did e lasu jangirde sappo didi mabbi lewru mars hitane dubi ujuna did e lasu e go'o feccere jangirde cakantaraaje den enden tan gonno jangina andinore o tia fedde hawjina filla ballagaaji holli lewru janvier warde lewru mars hitane dubi ujuna did e lasu e go'o ko watta himbe ujunaaji keme tato e lasu e jeetato region en enden kan tawra rafke joro nyamri luube du galano nyama no andiranu yaha wartaji himbe e aremu endu fa handem uutiri region di fakandu lewru juin yaade lewru out hitane dubi ujunaaji e laso e go'o deni ballagon hebaaki to dum wadan ko watta himbe ujunaaji keme tato e laso tato e jeetato tawre rafike joran nyamri region tawa wadan dubi laso handen ko rafike joran hakkilo fukkingo no tawa der ci'e nokkuje den gululade du ko wadi der departement tiliya tasare e tawa gadan keme nay e nay dalila kulal e kippitakiji gonade no gade der cakantaraaje de en danni wadan himbe ujunaaji woygu e jew ferube dilli ci emu en
ciudi kokkol kabaru kadi e democratie dum do konna hon hokkobe habaruji be pelle jingono bibbe leto na France kanye Afrique jojjini dum kil non dubinaade de sappo e joyi hanende enda wonno ko fanon liccala ngal leedi Niger jojjina ko intira ciudi kokkol kabaru democratie le Sahel yorno fa hande hore jabo ono de do fedde bi tedo Olivier Pio o holliri kanko don ko jojjinde de pelle o wi do en nyame wadnama kulle hon immitande do fil ko darto kokkol habaruji gam batte janginde hokkobe habaruji ben enda secret nanen yewtal makko e tarnan fuda Ahmed
Je me réjouis sincèrement. Mi hano leydi mawndi ni Niger lato arano der leydi Afrika gonde hore huda sara to ciudi habaru gam yaadu yeso demokrasi singa do yaade lebbi dun sukabe ummatore hokkobe habaruji be Niger Nigerian Tunis Nouakchott Bordeaux et Marseille waddoyde badal e bandiraabe mabbe be leydi France et Afrique gam battane ciudi habaru do der Niger mana ciudi habaru gam yaadu yeso demokrasi wadde taykaaki hawtaade e nimbe fu der lawol majju ni min gona kaden bim Niger France Mauritanie min cigilta ko na yaadu yeso jango hawtaade e ciudi habaru do laabi goddi der nyenyal golle kambe ndima kuji golle hokkobe habaruji
minen andina andu ko nanni hono faane koko habaruji mo leydi Niger Moussa Aksar kañum won ko waɗa hoorejo bureau mawɗo cingaɗo dow fi ko darto kokkol habaruji démocratie nder Sahel. Himɓe latiɓe no heɓa caɗale sanara calɓe muɗum en ɗu konɗa har rewɓe noon ni fedde leyɗe duniya waddere ballaga mum ko yarto himɓe yesso kañum won ko wurtini wiide ke rewɓe endan hew maɓɓe fuu ɓe wakkati jomum yeyri moyde nde endana wasa yonki muɗum ɗum du konna ministére hawjine fawre jo cellal leydi Niger kandu konna holli ɗum woni ko wonno waɗɗe gam batte wallude himɓeɓe enda madame Traoré Salamatou hoorejo fedde wiyetede dimol kandu konna andini himɓe wiide ke rewɓe enda feesi honɗum ɗo hewte ke ɗum hatta ɗum wurde kam o haalni Fanta Chamsou.
La fistule saɗarma rafi paddol cille fino gaɗo wakkati gatawere satti e dinki ko watta hakkunde sillirde e nokku to gaɗa wuro wurtorto yaago to farji debbo deni ɗum heɓi saɗarma kan waddata gaɗa wuro no wurtono jomum e cille fuu jonkay lawol to ɗum wurtorto ɗum kamboni heɓi saɗarma ko waddanta jomum saɗarma rafi paddol cille ɗen. Ɓe ñawgu ɓuri nangugo woni ɓikkoye dewoy e dimki awru e duuɓi sappo e joyi yaade duuɓi sappo e jeenayyi cira ɗiɗaɓere ɓe ɗum nangata kan woni rewɓe ɓe ɓeygu mu'en ɗuuɗi dey dinki mu'en ɓattodiɗi laabi kewɗin ɗon ko ñawgu ñawtirti hano sillirde den no wawi ñawti fa fewa amma de ni ɗum hepporake to nokkure den no gollete moƴƴine
réparatrice
nanni hara fila ko darto hono rewɓe kay ndu keɓa koye muɗum en fara arzuko muɗum hun noon ko laati kamwoni ko ardina ko waɗa hawritergo en ɗo enna galle ñemey ɗum ndu konda ƴewde fa hande ndu konda no ñalade ittanade rewɓe leydi Niger sappo e tati lewru me ko watte hitande fuko duɓinaɗe noga e goho hikka noon ni fedde wetende refan kañum woni ko dari waɗi oɗo batu gam batte famtinde himɓe nani ko fa hande ndu konda mbiyeteɗo madame Maiga Zalika mumini o haalani fane Michel Dedji ɗum woni koɓe gaddo majju
l'activité
batu gum waɗa kana gam barke julɗe rewɓe haala kamin tuugi dow mum rewɓe e ɓikkoye dewoy keƴa ko e maɓɓe gam keerol rewɓe tefatana keƴa ko e maɓɓe sayde ɓe cingi campanie ji ko e maɓɓe ɓe dawra daba reegi ɓe golla ɗo ganceede no tefeteno min noddi projet ji kokkoji rewɓe ñamane ɓe gari ɓe pantiniɓe laabi tokketeɗi ko rewɓe kokke ñamane ɓe gaɗa cokako maɓɓe minen andi rewɓe leydi Niger no tawra e ñeñal e bawɗe ko tefata ceede denne minen jinganaɓe ɓe keɓa noɓe gaɗiri kulle lobbe nder golle maɓɓe kulantaɓe fuy ɓe tarsino ɓe golla miɗo miija ko muraduji maɓɓe no gasan nino
nanni janggoɓe université to endan tawa subaka hannde ɓe mburte gam batte ɓe jaha to endan damal hono fa hannde ndu konno gouverneur on enda ɗum ndu konnan ni kamɓe lekkoliɓe ɓe ciini ɓe jaaɓe kolloa saɗanomaji koɓe gonɓe jeeya dow filla ko darta gurna maɓɓe e jande maɓɓe Amadou Issoufou Mahamat o woni secrétaire général hono hawritere kamɓe janggoɓe université tawa nani ko haalni Abdoulaye Aoussouk caggal ko kamɓe e fa hannde haɓɓiniɓe ɓe gaɗi holjo holjo
ce matin le
ande subaka ardangal fedde jangoɓe do ballaga jangoɓe université gaɗi mburtaki jam jam ɗum du ko sabimbini ɗum woni Allah e hantode wakkati momin keƴƴi on komin aadi fuɗɗitide murtere amin gam min tawi caɗale sanne ɗe bandiraɓe amin tawa leymun suudu to nimɓe nayo kani fukkade leymu hande a tawan nimɓe ko watta nogayma capanɗe tato nder mum hande ɗo nder janguirde université tawa nde rafi ñebdi no tawa leymun fodo kam rafi cuuɗi janguirɗe jannginoɓe université e jangoɓe na ko hakkintini jande dow fi sariyaji min godana cuuƴi ɗiɗi koƴoɗi ko wattanimɓe capanɗe joyo e nayo laatiɗi puɗɗakena ñiɓede illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati nder leydi ndiye nimɓe tawa ko ñebdi suudu wotoru waɗa duuɓi jeetati min jahana to suudu gouverneuraɗo gam gouverneur hettinanomin ɗonne haɓɓiniɓe paɗɗimin gaz de lacrymogène
force de l'ordre
nanni har fa ande ndu hono ko darto to enɗa arlitte hono jinggonoɓe suudu baba taɓe to enɗan jeenayi lewru mai ɓe gaɗi yiiɗi hono talkuru ɓataki neldude hoore leydi men Niger Mohamed Bazoum e dow fi komi gonno ɓe jiya har filla mabɓugol kominaka ɗum wonno campagnie laatino won ton enɗa arlitte no wasa iranium on enɗa e noɓe ciini ɓe gandana himɓe ɓe enɗan wonɓe no mburto golle ton ramara ila toufet kañum woni fawari joni ndu konna goto e himɓe ɓen enɗan nani ko haalni bande min Ousmane Oumarou
Nous avons adressé une lettre ouverte.
Min bendi talkuru hokkude horejo leydi on Boazou Mohamed do Filla mabbol campagne commune ko min kali do tiadale ko mabbol campagne on wawi waddude ndene kulle burde sulude min mi miccintin Boazou horejo leydi on arande fu do Filla gollidi tebe campagne kemi yetato latibe no paddoito golle mun ko kokkitaka cede hakke mabbol campagne on dina ko bandirabe mabbe gollobe commune latibe be kambe puidi illu fuddan campagne on no be keme njegom hokketebe goto mu en fu milioji sappo yade milioji la soji tati mana ko darta golliji tebe keme njetatu bendo kokkatake hunde fuy bako no wodi dabareji ko dum hojana dum hejana golliji tebe keme njetatu ben
wi san travailleur
Leur juin d'artondu enna yaade leur septembre kam woni ko milan di an toban san eledi meden Niger dundu konnan kam wonno filandungu hikka ko hisa hon jogibe ande do fi majju haliri non ni fawar joni be teddo hono kaccalla gaptia latir kam woni horejo meto eledi men Niger o halni nafisa damuno be gadiri dum
itande ikande no wadan iri no wadirno rawani ni tobongo no dudan no way tobude burde no mimijiri ndongo gonno fudander leerundu tabeden leemundu fayotade leeru warorundu mo fudirtana yanange warde hore hudo nimbe no kabandu rafi ndiam hantode ndongo dum du nokko warde nokko dum watta der leeru jiye yaade hantode utu tobono dudan sanne dum wayi waddude bonondaji de mi wauta wiide kono wadiran iri korawani dum amma idum wawi wadde gam ndiyam no toban san de jondo tobangon no wawi darawade der lewru uttu warondu de no kuje warde no kuje dum watta
diva do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm studio kalangu
nawantiri datol tatabol jeyangol talki moobudi fawar jondo konan hakke sukabe haali hala nafakaaji mawdi di sukabe kani hon tawrede e neewno nafakaaji enna jogorto enno burtirte dun don du konan ni hono ko watta ko tay sukabe du konan weltake ngurna mudun en Siddiku Musa horejo dental pelle darni hakke sukabe leedi be Niger o yewtani dum Balkisa Hamidou min pirti fulfulde
dum won nafaka mawdo ko suka
avant de parler de l'intérêt
wadde meden wadude filla nafaka cukabe je hokkede en gada filla famtinde himbe moy limtete no suka fodde no dewtere hawjine filla daranade hakke sukabe kam fu eno labi joddinaade caka leede afrique gan daranade hakke cukabe bi iri suka kan woni bi adam mo wada dubi sap e jetati jonka en gartu do jamde maada tatul tati dewtere de andan wi'i ko limte no nafaka cukabe mawde ko suka je hokkede kan woni lawol fu gol kanude enen mawbe adude gan nafude suka o andan der burnam tatol gol do mun du non durwo daranade hakki suka futugi dangare mawde naydu godi daranide hakki cukabe do ko datol tati gol wi'i do mun non gomnati leydi futugotum singa labi daranade hakki sukabe wada du fahanden sigila ko yara burna yeso sigila na lawol fudu gol adete der leydi sayde dun taykake dum eta dun dara deni idun nafa burnan cukabe nane dun yabay hakkema misali wakati kergal wadete kitotodo on fadde sardude taje kite kergal gal to sey darni gina hakke cukabe tawabe caka debbo o e gurum
do fonder la decision en cas du juge
no wodi labi seria daroji nafaka ko suko hani heba na yela dun cewatana dawro
c'est celui qui doit prendre la décision
kanudo adude lawol gol endan kanje adude mo misali kawjibe sardande fille cukabe no wado degondu mawbe saru suji gomnati ada lawol har ko darata fille cukabe misali der irko wadi ton pays ba gulum gu dermun cukabe jangobe mayi kitotodo du kandu no ada lawol har ko darata fille burnan cukabe ko ada lawol goldu sey dara ko uru welude suka gandegom eden gi'a cukabe dogga dilla wuroji mu baydum hi wartude cukabe be enden ko sarobe mu en cukabe be gida gan ibe gi'a wuroji mabbe di enden dermum be bawa kegini be gada burna mabbe no wodi wakati mo dermum tilay sey suka on yare nder nokkuuje e gomnati joƴƴini gam hawjade filla ɓurnam cukaaɓe ɓe keƴora ɗum fuu ɗum no waɗe gam ɗowtanade ko cukaaɓe
giɗi
e do ɗo on ko habrumi e Fulfulde Tilly hannde sewi assalamu aleykum mbalenta jam waali.